Your love is sweet. See my baby Nash, see my baby Nash. Your bad money,
Nasha Travis.
Hapo hapo kanyagi, mwezi limekolea baby tiagi. Kiuno chanye gumbu wakobi, aki mapenzi yako najifia mpenzi. Oh, kama mapenzi yange kuwa ulevi, ningelewa tilalila bebe, ningelewa chakali chakali tu. Oh, kama mapenzi yange kuwa ulabu, ningelewa tilalila bebe, ningelewa chakali chakali tu. Oh, mwambieni exi wangu, huku nilipo nalishwa vinono vingine vya bahari. Namlisha kinama, mda mwingine na chutama, ili mradi vurugu vurugu tu, yani vurugu vurugu mbaka nalia.
Baby Nash, see my baby Nash.